samba. Huku nyuma kafunga kibanda, urugu akicheza mapanga. Tavuni kaweka kipinkunki, chingoni kadamshi madinkunki, arufu kaleka majinkunki, walahi vile mtoto pinkunki.
What we do here is go back.